Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei, haere ki tētahi wāhi pātata atu ki a koe, werohi ai ki te rongoa ārai te mate kōwhiori te kaumāiwa. Koera te tangi me te inoe a ngā rangatira a iwi ki te iwi Māori. A te kaumārima ngā take mate kōwhiori Delta Ho kua hua ake i Aotearoa i tēnei rā. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Haere ki tētahi wāhi pātata atu ki a koe, werohi ai ki te rongoa ārai te mate kōwhiori te kaumāiwa. Koera te tangi me te inoe a ngā rangatira a iwi ki te iwi Māori. Hei tā makere mutu o ngā tikahu ahakoa ngā kōrero kakai, ngā āria kino, e ngana ai te whakatahuri i o whakaaro mō te rongoa ārai mate kōwhiori te kaumāiwa, kaua e whakarongo e aro atu ki e nā kōrero. A me haere ki te whiwhi i te pūwero ārai mate nei. Anei te reo o makere mutu.
Ai, koenei taku tino inoe atu ki a tātou katoa. Aha ko ngā kai akiri a te Pākehā, kaua e hakarongo. Haere ki a werohia mō tēnei me te COVID-19. People, please go and get vaccinated.
Te kaumārima ngā take mate kōwhiori Delta Ho kua hua ake i Aotearoa i tēnei rā. Ko te katoa o e nei kēhi i hua ake i te rohe o Tāmaki Makaurau. Tuia ki tēnā koni atu i te whā miriona tāngata kua werohia ki te rongoa ārai mate kōwhiori nei. Koera ngā kōrero hou kua puta i te manatū hauora i tēnei rā. Atu i tēnā 855, te tāpeke o ngā kēhi mate kōwhiori Delta i Aotearoa, ko te nuinga kei te rohe o Tāmaki Makaurau, a 17 noiho ngā kēhi kei te rohe o te whanganui ātara. O aua kēhi katoa 227 ngā mate tūroro kua whakahau manutia, kā mutu 317 kei ro hōhipera tonu, a toko ono kei te wāhanga whā o mōmō. Ko te wā tuku reo Māori, he kaupapa nui tai ore ore ka whakahaere hia e te taurawhiri i te reo Māori, hei te wiki o te reo Māori a te rā wiki. Kia tahuri atu tātou ki te upoko o te taurawhiri o te reo Māori a ngā hiwi apa nui, kei aia te whānuitanga o ngā whakamārama.
I tēnei tautone, whakahaere ngā no tēnei, tēnei kaupapa, te wā tuku reo Māori, te aha. Kei te wawata mātai, i te whakatango tō rekoata, mo te nui o te tangata ka hono mai, te kaupapa whakanui, te reo takitake huri noa i te ao. Tēnei rekoata, ana ko hoha mātai ki a Guinness, nā te mea he nui a rātou here, ka whai i tētahi i te hurahi kē, e tutuki ai te kaupapa.
Me whai te ture manene o Aotearoa i ngā tikanga o runga i te marae, i te wā ka whakatauhia, ka whakaetia rānei te hunga manene ki tō tātou whenua. Koe rā tā rā Wiri Waititi kai ārehi tuarua o te rōpū tō rangapū Māori.
Me he mea ko mātau kei te whakahaere i ngā mea koe ka hara mai i roto i te whenua nei. Kei roto i te wero tuatai i te waharo o tō tātou pare. Hina kei roto i tērā tuahuatanga, kei roto i te karanga te wahine, ko ia te pōhia. Kā atahi anō, ka noho tahi ki te whai kōrero. Me he tau utu he katare anō ki te noho tahi ki te kōrero. No hea koe, he ato mahi ko nei. He ato kaupapa, o whakaeke nei koe ki runga i tēne o tātou marae ki runga i tō tātou whenua. Kā atahi anō, ka rūru, ka hākari. Tō reira, he nui ngā whakahaere o te Māori. Ka tare tūru atu ki roti ngā ture o te whenua nei.
Nō reira e hoa mā, koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakatepe ake, ko ngā tai pitopito kōrero, hākinakina.
This is a COVID-19 announcement. New Zealand is now at alert level 4. We can stop the spread if we all stay at home in our bubbles. Only leave your house for necessities or to exercise locally. The Delta variant is highly infectious. When out and about, wear a face covering and keep a 2-meter distance. If you have symptoms, call Healthline to get a COVID-19 test. Check locations of interest at covid19.govt.nz. Unite against COVID-19.
Ki te whutu pāoro, ko te pāinga o te kāri whero I whakawhiwhia kia Jordi Barrett I te tukinga whakamutunga ki te kapa warapi, ko te āheinga ona kia hoki mai ki te whira, tā karoa no ai mō tāna kapa. Koera tā pōtaka mai pī mā ngai kōrero mō ngā take hā kinakina.
Kei te tūmeke pia, te hunga mātakitaki ki tērā tūmumu āhuatanga ahakoa he hapa, ko kite ia I te kāri whero nei ngari, kāri au I whakai ki tērā ngari mo te hunga mātakitaki. Me ngā ture pia ka nohu ia I te taha mō ngarua te community. Koera pia te pāinga ka tāe ia te hoki mai ki te
A kāti ake rā e hika māka mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.